Nazimusic.com.
Go Blix, I see ya. Let's go.
When I remember way back, Sivenzo seka na ine. Bantu Sivenzo ni wishing ila vamushe. Paka mulungu ania. When I remember way back, Sivenzo seka na ine. Bantu Sivenzo ni wishing ila vamushe. Paka mulungu ania. What goes around comes around. What goes around comes around. What goes around comes around. What goes around comes around.
What goes around comes around. What goes around comes around. I remember Jamadezi mwezi mtupi 19. Nishini karika budo tu mayezi ni 15. Rapaya beat vena atuzaka bro warini. Focus on the mic, Jeshi wa mamini. Kanuka muru no drama, busy daily ni sakira drama. Kuni kwesa wajama ni na dream yunga la pwana. Ivi nguyo oya purikisa, daily mungome kawa mulisa. Sia panjala na pisha, weekend Jameson na mashisha.
Yeah, mash, wenani muone hapa, tine niriko. Bosele pachopu ni nazusha bajito. Magero ni mateko, machira ni chinjapo. Olo, kaunga katula patika nzima ni ingo tiapo. Mwana skata chota noti pata pata. Kana ukeve sikasa kakwapo olo marika pata. Zero na moto pano zili pali stata. Mafiti na maheta wish me weo na papata.
Masha Jamadezi yenete mzeko anda. At no go anywhere. Maybe chabeta panda. Ndiza tiri pa mwamba. Nemo hapa na panga. God bless yes I no time ya kunganga.
When I remember way back, Sivenzo seka na ine. Bantu Sivenzo ni wishing ila famushe. Paka mulungu ania. When I remember way back, Sivenzo seka na ine. Bantu Sivenzo ni wishing ila famushe. Paka mulungu ania. What goes around comes around. What goes around comes around.
Pajatezezi mwezo kamba vaupua. Taimu ya fika mulungu wa dalisa. Asani kana kazuwa. Baibo kumanja mwasiana kukamba. I thank KBZO ponilangi zanjila. Pena nghala neze chekulila. Kunise kamonga makolo anamwalila. Vose fili mumanja mwambuye. Nikajumba ativeze nipunda huli. Vandu siweze kunisa kilila famushi. Apa nichitika. Shout out kulima mwezo seka. Mukani itana atineze kumeka. Mwezo uti atininunga kateka. Atibalizi suzi wana kufoka. Life ya umuzishani ni kulimba. Nyimbo zako ziwononga chefilima. Mulungu wa yanga mwasiana kukama. Noti kuvipanga sindiwe musician ndiwe cheko.
It's J Music.
Ela four boys I see.
Nyimbo zoteles.
Eo Big Lion me.
Zimene zilipa number one. Munyani.
France I see. J Tiso.
J One Music.
Ela Kapana Marichan. Wanu mole lipea wa mafoni. Ela Dry Kills. Young Jonah, King Gombo, Alpha Alefa Ban, I got you.
Nazimusic.com.